FBM.
Alongside King Chevy, ever ready, Nessim ready. We ain't be there one time on that baby.
In the world, we have a nose. Zikuwa uzikwira. In the world, we have a nose. Ama zikaka zikuwa mwazukira. Bana bato suiza. Netutoka leo kuketa no msai. Begulo uzaku. Nyamba ngamba. Chite baby. Yotu yangu yemi ukala ura. Mbote wange uyucha. Sima nyuma kwesi baku. Nyamba ngamba. Chite baby. Luza kwa wete ku. Kulira mkwala siguri ya. Kwa wete ku. Kulira fili misu seuri.
Hugs and kisses. I was your mister, you were my missus. You turned our love into wishes. When you broke my heart into pieces. Katumutima wakumenya. Kiriza kalenzi kirizi bra ukunenya. Kale na kuwa mkwanunga sitemia. Wampabuga yabu kunchunya kunchunya. Kati feeling is over. Tofuna neboteka kuzi sava. Uza kinchebi mana mana safa. We die die patachi manye safa. Plesimu mana safa.
Luza kwa wete mu. Mulira mkwana siguri ya. Kwa wete mu. Mulira fili nisu seuri ya. Luza kwa wete mu. Mulira mkwana siguri ya.
Feeling is the only mommy.